Wasi
Wangito Wangito
Wangito
Kachebele Kamucha
Denizi
Denizi
Production Delta Juda Boys Music
Music
Kalende kamane kanane ni kula mwani shwela kulibala farifula munaki Awa mutala ni mina mwani fawani kwa kawafila kumina kima fawabi Mbayu maswahili ni wona aba swahili Haiba kese kutulu naloka sifumana mutala mutile 2021 mkene makozi Nisapula na kwa kuja fakuli ni miwine dadi
Mwanu tibe langalika zenga tata lunibile
Mwanu zibile
Fela faba kanyema Neniswane na kupefomela anga kwa ule Kono vani seba nyanga baba na baba ule Muka kisa fela ni ulule Mwana keka ufela esifamu bulaile Nika panga sipangano se stile Esikuti ni mina foni mina mutile Alimu mkonji aipu manengi ashule Kakuli na zeni mina lile Denizi Yakona kuni Sesheka sesheke Sesheka presidente Kachembele kamucha Denizi Sesheka presidente Aha Gesi mbulu muka Eo keji Onareba mtumba
Mwangito mwangito Eo Denizi I see you White Coast Kentino mavuto pa kampani Yo is J Onareba mtumba Yo baby Nalu, I see you
music blog,
Yo Uncle Subulu, I got you Mr. Shamale, I got you